man a bat in a bus on my pilanda. My best man a bat in a bus on my pilanda. I bow ever fit too. Push on and car, we try it too. My best man a bat in a bus on my pilanda. My best man a bat in a bus on my pilanda. Ushun ushun, lento nga iwe wawa. Ayakulumu, wana wafuma. Ipimbo lami, lona tsemateni. Talente lami, lona tsekazini. Intombi yakho ifuna ukuhamba nami. Angisazi ngithi ileli pimbo. Awuthatha uthethe inkabi sinayibethela. Ilo shuni, uvusa abalele. Sawuthatha ushuni, thina sawubeka esibayeni. Sawubeka ematheni. Thina sisinsizwa, sibuka kancane. Bebafana ngithi yeyeni lunge. Ilo shuno vusa bale. Ilo shuno vusa bale. Ay bo beba fetu. Ushuno enka vinto yetu. Ma beso na batina boso ma pilanda. Ma beso na batina boso ma pilanda. Ay bo beba fetu. Ushuno enka vinto yetu. My best for now, but you never saw my brilliant. My best for now, but you never saw my brilliant.
Kandi phone pass kwamanzi usomaphi London. Mawusebenza kanzima kuqoma wothi London. Sebenzisa amandla enkabi siphushushune enkani. Hlanya kwami okwenzo nesementali bonke bangcrash ijobelelo singodokotela ke kuzalo kusibonelo. Masibona rigrig ibaleka sokudlela ukotini. Kosendlini yabadala erondweni sivusa abalele. Sibavala umlomo ngodop tracker sifuna uzositshela. Mangikhomba ngonumber 7 intsha yami uyangihlanyisa. Umeselane zokushanga esitini ukukhalela intombi yakho. Bazokhala makuphuma lengoma bonke bagwada bazosishaya ethoyilethi yadlala nonke nanyanya. Umlilo kumele ubhule thokoza dlozi bonke bavume. Kwamlitsho obhutshwari ufike ekhaya kuphiswana ngenyama. Ngikushanga ibhazi isipani sami kushisela amabhadla kugcwele amacherry kakhulu masikandi ingane zoma.
Ayi bawe bafethu ushunwe enkabi into yethu. Ma besibona abathi nabo somaphilanda. My best man a bat in a bus on my pilanda. I bow ever fit too. Ushun and carry toy too. My best man a bat in a bus on my pilanda. My best man a bat in a bus on my pilanda.